doing what I'm
doing.
Yeah. Nina squad, nani family, but it doesn't mean that we don't disagree. Kito tuwezi kubali ni, izo bani na, izo mautia ji. Go hang out na tofuko sui, izo fallacy. See one guy too busy, watch a snake, catch your snake now. Watch a wonder like who hey, see how to jolly how. Bila wa we doing better, mono see to give a fuck. See a leo now, kasi ganji see you later. Cause that's the only thing ineza fanya mini mbao. Jua inovyezo na peana, aneza sema misi die. Junika Nairo, kamu Yoruba kaskama. Kali drain guado zangu ndo, tuka chana.
I've been messing it, if I broke now my business it. Pala shayo you go bright to get it, pala care for the night.
Yeah, sisi set off for less, nikijonga I'm the best. Unadeni kuokole na wendo linitianje gay. I don't forgive but mungu baba kusame. Wona fanyo mziki ulipo ama ni stare. Vitu nimesoma hapa nice jai funzo wa kiradhi. Kakubageni unu kwa mneti na inakamkijani. Kile kitu ina bei ata denki na thamani. Hapa Kenya mziki ulipi maybe uhami nchi jirani. Sidanganye we sirapo weni waka waka nyare. Unachocha fans wako atume moka buda sare. Ini 2022 izo mapara weka mbali. Kamu ingizi do the same wakijichocha kambali. Ringa sham ya forever na wadha bodha. Mini outcast na bado na wadhigida. Ringa sham ya forever na wadha bodha. Mini outcast na bado na wadhigida.
If I broke now my business it. All I shall know you go bright to get it. All I care for the night to get it. If I broke now my business it. All I shall know you go bright to get it.